Unkulunkulu akubusise mfowethu, unkulunkulu akubusise mfowethu. Asikhathamise amakhanda ethu. Baba sezulwini sijabula kakhulu ukuthi sisalokhu sinawe Nkosi. Uma sesibe nazo zonke ezinye izinto sezihambile, sisalokhu sinawe ngokunguna phakade kokunguna phakade. Siyakubonga Nkosi ngalezi zinto ezizimangaliso sikhombisa zona ngalesikhathi sokuphela. Siyakubonga ngalemvuselelo nangalendawo lapha ngomfowethu Carlson, ngabo bonke abafowethu abangebefundisi macala wonke abazama ukubamba baphakamise into eyiyo. Siyabakhulekela Nkosi ngayo yonke inhliziyo yethu ukuthi uzosipha ukuphaphama okukhulu lapha eChicago Nkosi, sibe khona sikubhekile. Manje thethelele izono zethu neziphambeko futhi manje Nkosi ngokukhathala ngokukhuluma ngokomzimba kodwa nokho emoyeni ngizizwa ngifreshi futhi ngikhulekela ukuthi uzosihlumelelisa zonke manje futhi useze silungele noma yini onayo ngathi kulobu busuku. Sikucela egameni lika Jesu, amen. Ngilahlela phansi. Mpela lesi besiza ikhathi esikhulu sokungihlumelelisa. Ngisithokozele kakhulu impela Inkosi uJesu kuphela iyazi ukuthi ngingibonga kangakanani Inkosi ngalokho nakho ngalokho esenzele khona. Manje ngifuna kubonga lezi zithameli ngawo wonke umusa wenu nangobambiswano lwenu ngokuhlala ngakithi futhi nilalele izwi futhi nokho ngeso lebusuku emva kokuba nenkonzo yangesonto ntambama indawo ngokwangempela eminyene kwaze kwaba ngaphandle kulobu busuku. Sibonga kakhulu ngalokho. Manje ngifuna ukunibonga ngezimpawu zenu ezincane zezipho eningithumelele zona ngobhiphole ibhokisi likaswiti nebhokisi lamabhanana nisi neniyazi ibhokisi lamakinati yamaholinati kennel ne zonke izipho ezincane nezinto zisho nje olukhulu kakhulu enhlizweni yethu. Sikuthokozela ngempela. Ngokutshelekile ngicabanga ukuthi bathathe umnikelo wokothando leso bekungesisi isizathu sokuba ngize nonke niyakwazi lokho emva kwayo yonke le minyaka kodwa okungumnikelo wothando angikubuki ngisho kuboni kuye ngo kungokohabo lapheshaya kwezilwandle lokuthi unye kwenkolo engilungiselela ukuluthatha masinya. Ngiyangena kubona abanye benu abakahle baseNorway nabaseSwiti ikhaya lenu lasekuqaleni lapho livela khona phesheya eNorway naseSwiti nasezantsi eDenmark kwenyukele eFinland bese kuthi ke ngiwele kuyobona umfowethu uMatsine eKenya nasethanyanyika ngivakashele izikole zakhe. Umfowethu omncane ngempela usebenze kanzima kulezo zikole. Ngizomvakashela ukubeka inkonzo inkosi uJesu engiphe yona hambi kwalezo zinsizwa ezingabagugu lapho ephumayo ithwele ivangeli. Ngusuka lapho ngehlele eNingizimu Afrika ngize ngizama ukubuya ngijikeleze ngendlula eShayina, eJapan nasenhla ngaphesheya kwelinye icala lezwe. Yilokho esikwenzayo ngale minikelo yokothando futhi singakho ke abantu bakwazi ukuxhasa emihlangano. Ngakho ngivele nje ngibe ngilokhu ngigodle yonke into abantu abangipha yona engenayo. Angilishintshi ngisho nesheke ngicevizwa ebandleni bese lingena eminikelweni futhi lingasetshenziswa sela lokho kuphela yikho kuphela. Ngakho manje ke ngiyazi kufanele kuhambe kahle niyabonga. Ngakho siyabonga futhi ngizojabula ngempela cishe amapercent angamashumi ayisishiyagalombili ebandla lethu ngapha eChicago ngokwetshelekile ngabaseNorway noma abaseSwiti futhi bangabantu abathandeka ngempela. Ngokukhuluma ngokusobala ngiyasuka eChicago ngiya eTucson Arizona ilapho engakhe khona manje futhi ngakhe umninindlu wami ngomncane waseSwiti. Ngikholwa ukuthi kungenzeka ukuthi uhlezi lapho kulobu busuku udadewethu Lassin. Ngihlala ekhaya lakhe eTucson Arizona. Ngikamboni nokho kodwa wakhe lapho eChicago futhi mhlambe lapha ngalesi sikhathi umengekho phandle eTucson othandekayo nomoya omnandi umuntu omncane nomyeni othandekayo impela. Siyamthokozela futhi manje umfowethu Carlson Christian businessman bonke abafowethu abangebefundisi indawo zonke. Inkosi ibusise kakhulu. Inkosi ibusise le ndawo futhi iyenze ibe yindawo enkulu yensindiso lapha isiphephelo lapha abalungileyo abafileyo bebalekela khona futhi baphephe lowo ngumkhuleko wami oqotho uthi ngithembe ngayo yonke inhliziyo yami ukuthi ngilene ebukhali imilayezo esikayo uma ngizame ngenhloso ukulimaza omunye uNkulunkulu engithethelele ngingekwenze lokho mahhala kodwa nokho ngisiboshwe kule lizwi yabo ngifanele ngihlale nalo ngqo ngizikhuluma izinto ezilukhunu ukwenza abantu baphatheke kabi ngikhuluma izinto ezibukhali ngezinye izikhathi ukwenza abantu babuke babone ukubabaza bukani yabo ukubenza bakubuke ukuba babone manje ke uma ubathola mhlawumbe ngezinye izikhathi kuyabacinula futhi cishe ngokuphindwe kasishiya galolunye eshumini uma bethola ukucanula kancanyana bayohamba ukuba bayohlola imibhalo noNkulunkulu wenza konke okunye kuseleyo-ke yabo nje kuphela babuke imibhalo uma ngize ngisho noma yini ephambili nemibhalo nibophezelekile ukuba nize ningitshele ngakho ningibhalele noma ngazelathize ningazise futhi ngingalesi zathu ngizwa ngibophezelekile kini ukuchaza imibhalo ngingazami nje ukuyichaza nje ngisho indlela eyiyo yilokho ekushoyo nikholwe nikhole kanjalo manje ngikuthokozela ngempela ukuvakasha ngiza kini ngikhathele ngizane nje ukuba nezingxoxisano nemihlangano kanjalo njalo sengize ngathi ukukhandleka nemihlangano emibili ngosuku ithi ukuthola awu sengithe konyukela phambidlane ngwaqele kunoma ngangivame ukuba yikho ngisala nje kwedlule emashumini amabili nanhlane niyazi kwesibili kunjalo hawu kunye kuphela ukuzisola ukuthi ngimazanga kuse-eli kakhulu empilweni ngangishumayela ivangeli ngenkathi ngangithi angibe ngiyethemba ngithi angibe neminyaka engamashumi amabili nambili ukudala futhi ngifisa sengathi ngabe ngaqala ukushumayela ngenkathi sengikwazi ukuzama ukukhuluma umfanyana nje yangingigeja yonke leyo minyaka eligugu ngobunye osemusha lapha ngithemba ukuthi uyothatha lapho engenza khona iphutha lami kusukela cishe eminyakeni eyishumi ubudala kuqhubekele emashumini amabili nanye noma amashumi amabili nambili ngithemba ukuthi uzoqala eli kakhulu ukuze ungeze ukubheka ebuva ekuziseleleni engibuka kukho inkosi ibe nani kumkhuleko wami futhi ngithemba ukuthi into ethize inkosi ujesu engivumele ngiyenze ngesiphiwo niyabo bengingesho ukuthi ngikumshumayeli niyabo ngoba mina indawo yokuqala ngisile iqaphuqaphu ngokwenela nginamfundo yingakho bengingesho ngokuba njengumshumayeli ngoba uma umuntu ethi umfundisi ngokukhulu kushesha babheka isiqu sasekholiji babuka udokotela othize umkhulu wezomkhulunkulu noma into ethize bese kuthi-ke uma ukhuluma ngokuthi umshumayeli bese-ke usebenzisa amazwi ami ukukhuluma nokubhala kolimi kwami okuphansi lolo hlobo lokubuka lulahlwa phansi kodwa inkosi engithumele ukukhululekela abantwana bayo abagulayo futhi phakathi lapho engikwaziyo ngayo ngiyathanda ukukuzwakalisa ngayo yonke inhliziyo yami uma ngenza amaphutha ningikhulekele angisuyo ngenasiphosiso ngingumfowenu futhi manje ngithemba ukuthi uNkulunkulu wenze into ethize uma engayenzanga kwangathi angayenza namanje kulobu busuku akhulume izwi elithize noma into ethize ezonibangele ukuba nikhole kuye omunye wayefuna kungipha isipho lapha kungekudala kungukuthi kwakuyimali ebhekile impela ngase ngithi ngingeke ngayithatha ngathi ngingeke ngazi ukuthi ngenzeni ngayo niyabo ngasho bathi awu awu kwakungamadola inkulungwane niyabo ngase ngithi uma ngingeke ngazi ukuthi ngenzeni ngayo bathi awu zifuna lokhu kube ngokuqondene nomuntu asikufuni lokhu kuye ebandleni akuye ebandleni lezi yisisekelo niyabo kuya ebandleni ngegama lebandla kodwa kuyimali ebekwe eceleleni yenzela kuye phesheya kwezilwandle kuphela niyabo futhi ngakho-ke khona izipho azitheliswe intela ngakho manje-ke ifanele isetshenziselwe lokho ibhodi yabaphatheli yabaphatheli bahlezi khona lapho kulobu busuku bengilalele nalokho kuqinisile futhi ngathi bathi sifuna lokhu kube ngokwakho nomndeni wakho wabuyisheka ngikuthathanga yebo ngathi ngingeke ngakwenza lokho ngathi niyafuna ukungijamisa na ngathi impela ngathi ngingakwenza ngale ngifuna ukukwenza na ya ngathi ngakho ke angizisize ngikhokhele indlela yami yaphesheya kwezilandle ngase ngithi nezingubo ezenele ukuba sigqoke abantu basipe inqwaba ezingubo futhi sinokudla etafuleni ngenza amadola ayikhulu ngeviki evele ebandleni ngase ngithi ke mina thina sihambisana kahle angenze ngale ngifuna ukukwenza ngase ngithi bathi kulungile ngelakho zijabulise ngase ngithi kuzongijabulisa kakhulu
there's a blue Oldsmobile station wagon parked right in back of Brother Branham's car. Now, when they leave, they're going to be tied in there. So if you're here, would you please go and move it? A blue Oldsmobile station wagon from Iowa. I don't have the license number, but you perhaps know who you are.
Yo nomzane uthando sinokuthokoza ngempela ngani bantu futhi manje inkosi libusise kakhulu futhi uma uke uze wedlule eJeffersonville ume futhi ungibone uma uza wedlule eTucson ume futhi ungibone futhi ngiyojabula ukukubona manje njalo ngihlale eTucson iofisi igublani nihlezi lise Jeffersonville uPhili Paul ukhona lapho ngaso sonke isikhathi azukuthi kukuphi lapho angangithinta khona noma nini yabo uyobacishe kuyena kuphela oyokwazi ngoba ngisentsimini kuqala indawo eyodwa enye futhi mhlawumbe ngibe lapha sethi Tucson ehoreni kusukela ngaleyo ngathi inkosi inginike umbono ngingahle ngibe sengwaqeni ngiye eHawaii yabo nje noma lapha ingibizela khona lapha ngiye khona nje hayi noma kuyibi enye indawo kodwa khona lapho yabo futhi ningikulekele uma ngingasaphindi ngilibone nganene komfula ngiyohlangana nani lapha ya hey man manje ngaphambi kokusandela ezwini futhi kulowo usuku ngifuna ukuthatha nje imizuzwana embalwa ngoba ngihlangane nabanye babangane bami phandle lapha bavele ezazi Jeffersonville futhi ngahlangana nelinye iqembu labo ngale emgoqweni futhi bayashayela kulowo busuku emva kwenkonzo futhi bengizo shumayela ngendaba ethi ubala ngokuhlehla leyo yinto cishe amahora amabili nohafu ngakho bangengele eJeffersonville kungakaze kuseni ngakho nabaningi benu bantu bazodingeka baye emsebenzini futhi ningizwile ngikhuluma kuleli viki futhi ngakujabulela ukuba nani futhi manje kulowo usuku ngizozama ukwenza ukudlula konke engingakwenza manje khona-ke ngingeke ngakusho lokho futhi angikusho noma yini engalungi manje sizokhuleka ngaphambi kokuba sisondele ezwini uNkulunkulu lesawu ngiqonda ukuthi ngihale ngibuka phezu kwabantu lapho mhlawumbe abanye ngizophinde ngibabone futhi lesi kuzoba isikhathi sethu sokugcina sokubonana uma ngingafanele ngibuye onyakeni kusukela manje abaningi babo mhlawumbe abanye bayobe sebashona empeleni abantu abasebe badadlana futhi inkosi ngiyaqonda ukuthi kunabake phakathi lapho kulobu busuku ogulayo futhi uma ungawuthinti umzimba wabo ngendlela mhlawumbe abazi kuba khona lapho isikhathi eside kakhulu futhi kanti futhi inkosi ngingahle ngingabi lapho isikhathi eside kakhulu asazi asibe qotho khona-ke futhi sizimisele sikhumbule izwi likankulunkulu ukuthi konke kusebenza kube ngokuhle kwabamthandayo unkulunkulu futhi ngizofunda izwi nkosi yiloko kuphela ngingakwenza ngikufunda izwi futhi sizothembela kuwo ukuba usho into ethize noma wenze into ethize ezosindisa wonke umuntu ongasindisiwe lapha kulo busuku kangathi izwi likankulunkulu lingaba yilo ngempela kwabanye abantu kulobu busuku nkosi ongasindisiwe kuze kugudi phansi enhliziyweni yabo bazokwemukela njengomsindisi wabo futhi kwangathi umoya ongcwele ungeza phakathi kwethu ukhulume kithi futhi wenze umsebenzi kankulunkulu ngokuqinisa izwi ngezibonakaliso zilandela sibe khona baba futhi uma kuphila sekuphele konke futhi isize kuphelene kuphakade siyobonga kakhulu nje Nkosi kuze kube yilesa sikhathi bese ke kuba ngunyaka ongena kuphela sifuna ukuhlala ezinyaweni zakho futhi sibuke lowo esimthandayo nalowo esithandayo kuze kube yilesa sikhathi sigcine siphilile futhi sijabula sikhonza wena egameni likaJesu siyakhuleka amen.
Whoever has this blue station wagon, Oldsmobile from Iowa, please move the car if you will. We'll go out and help you find another parking place. But if we don't get the car out of the way, it's going to make it awfully hard for our brother after the service tonight. Who is from Iowa here? Please come out, will you? Otherwise, we're going to have to disturb several times during the meeting that we don't want to do. So if you're here, you are here, that's for sure. From Iowa.
Ziphenge manje embhalweni esehlukweni sesine sikaMarko ngcwele ivesi lamashumi amathathu nanhlanu ukuba sifunde uma nifune kulandela noma mhlawumbe nikugcine kubhale phansi ngiyazi inqoba yabantu bathatha futhi bamake ebhayibhelini labo indikimbe encane lapho umfundisi ekhuluma khona futhi kusukela lapho bayathanda ukubuye bathathisele kukho futhi ngithanda kufunda le milayezo elula emincane eBhayibheli futhi ngikhulume ngayo nje kuxuxumisa inhliziyo yami ukwenza njalo ivesi lamashumi amathathu nanhlanu lesahluko sesine sikaMarko ongcwele.
And the same day when evening was come he said unto them, let us pass over.
Ngalolo suku sekuhlwile wathi kubo, asiwele siye ngaphesheya. Base bemukisa isicuku bahamba naye njengalokho ebesemkhunjini. Kwakukhona neminye emikhunjana ehambisana naye. Kwase kuvuka isivunguvungu esikhulu somoya, amaza aphonseka phakathi emkhunjini waze waqala kugcwala.
And he was in the hinder part of the ship, asleep all
kepha yena wayengasemuva emkhunjini lele ulala ezicamelweni bamvusa bathi kuye mfundisi awunaki nakuba sibhubha na wayesevuka waphuza umoya wathi kulo ulwandle thula uthi du kwanqamuka umoya kwaba khona kuthula okukhulu.
And he said unto them, why are you so fearful?
Wathi kubo, yini ukuba nesabe kangaka na? Yini ukuba ningabi nakukholwa na? Besaba ngokwesaba okukhulu, bathi omunye komunye, kanti lo ungubani, lokhu imimoya nolwandle kuyamlalela na?
For just a little talk tonight, I'd like to
nje okwe ingxoxo encane kulobu busuku ngithanda kuthatha indikimba kulokho futhi ngibize ngalokho ukubizela uJesu enkundleni. Asibizele uJesu enkundleni. Niyazi, sengathi ngiyabona mayelana nokuthi wazizwa enjani, wayekade senda kuba nosuku olukhulu nje, futhi wayekhathele, futhi wayekade khuluma kakhulu ngalolo suku efundisa ngemifanekiso, uma nizoqaphela ngembewu yesinaphi nezinto ezihlukene, wayekade nosuku olukhulu lokuphilisa abagulayo, nokufundisa namandla akhe okomzimba, ayeseli nje waphela. Futhi uma noma yimuphi umfundisi yazi ezinkonzweni zethu ezincane nje sinazo ukuthi izikhathalisa kanjani kufanele ukuthi kwenzani ke kuye na? Kumbula nenyameni wayengubuntu nje kodwa emoyeni wayengunkulunkulu kodwa umuntu enyameni. Ngakho ke umzimba wakhe wawuyizidalwa singumuntu lokhu wawuphansi kwezilingo uphansi kwezikhulo futhi nje ufana nowethu njengoba wayefanele mbathe abe ngungumuntu obubuntu bese kuthi ke wayengunkulunkulu emoyeni wathi mina nobaba wami simunye ubaba wami uhlala kimi.
When John baptized him on the river Jordan,
ngenkathi uJohane embhaphathiza emfuleni iJordani sibona uNkulunkulu ehla evela ezulwini njengejuba nephimbo lithi lo uyindodana yami kuye engithokozile ukuhlala. Manje uma uthathe la sekuqaleni futhi ngempela ngendlela elibhale ngayo ukuthi engithokozile ukuhlala kuyo, niyabo? Kodwa babeka isenzo phambi kwesandiso, kuyo engithokozile ukuhlala noma kuyo engithokozile ukuhlala, engithokozile ukuhlala kuyo, niyabo? Yena uNkulunkulu wayehlala kuKristu futhi kuye kwakungukugcwala konke kobuNkulunkulu ngokomzimba uNkulunkulu ezizwakalisa yena uqobo ngoJesu. NoJesu wayengukuqinisekiswa kukaNkulunkulu. Ningakuqonda manje na? Niyabo, hayi abantu abathathu, izingxenye ezingehlukaniseki ezintathu zikaNkulunkulu oyedwa. Hayi uNkulunkulu abathathu, uNkulunkulu abathathu, umhedeni, niyabo? Hayi uNkulunkulu abathathu, hayi uYise, iNdodana noMoya oNgcwele. Akusibo uNkulunkulu abahlukene abathathu, uNkulunkulu oyedwa ezibonakalisweni ezintathu. Ngulukulu yise simweni sika moya ongcwele wayesentsikeni yomlilo futhi leyo akekho wayengathinta ngakuye wayengcwele akukho umnikelo wesono owenziwa umnikelo osekungashiwo nje. Manje leyo nsika yomlilo efanayo ungubaba yehla futhi yenziwa uNkulunkulu ebudodaneni wayehlala entsikeni yomlilo lapha enkazimulweni yaseshekhina lapha wayehlala emzimbeni owayindodana yakhe ayidalayo futhi wayenza simweni somuntu ngakho lokho kwamenza indodana kaNkulunkulu u-Adamu wesibili. Manje wadingeka afike ngesizalo sowesifazane hhayi njengo-Adamu ngoba lokho yilokho ayedingeka kulahle ukuzala kwesidalo singumuntu kwesifazane, niyabo? Ngakho wadingeka afike ngaleyo ndlela. Manje lo nguNkulunkulu indodana uNkulunkulu ofanayo futhi manje yena ngokunikela lowo mzimba ongenazono wenza umnikelo womuntu. Manje ingqamuzana noma umoya ukuphila kulele gazini futhi ngenkathi ingqamuzana legazi leyudlu noma isilwane sephulwa ukuphila okwakulelo ngqamuzana kwakungenakubuyela phezu komkhonzi ngoba kwakuyisilwane futhi thina sizidala singumuntu sehlukile isilwane asinamphefumulo isidala singumuntu sinomphefumulo ngakho umoya wawungenakubuyela phezu kwakhe emva kokuba esenze umnikelo wakhe kodwa nokho wawenza futhi ngobuqothe ekhuluma ngobukhona ayekholwa ukuthi lo mnikelo ophelele wawuza kodwa ngenkathi ingqamuzana legazi lephulwa kuJesu Kristu uNkulunkulu wakhululwa, niyabo? WayenguNkulunkulu lelo gazi lalingesile leJuda lelo gazi lalingesuye owezizwe lelo kwakuyingqamuzana legazi elidalayo uNkulunkulu qobo lwakhe futhi manje ngalelo gazi enze inhlawulo ngezizono zethu lihlanze ikholwa lisusa zonke izono zalo kulo kube sengathi lalingakaze lona uNkulunkulu zifaka olwandle lokukhohlwa. UNkulunkulu ofanayo wayephezu kukaJesu Kristu uyaqhubeka ekholweni yenza imisebenzi efanayo ayenza lapha ngoba ungumoya ofanayo nango uNkulunkulu, niyabo? Hhayi uNkulunkulu abathathu. Oh, bangakini bantu bakamthathe buye uxovile lokho futhi nikuxove kanjani nina bantu bakamunye futhi ngaye munye njengomunye wabe, niyabo? Bona bobabili bakuxovile, niyabo? Kunjalo uNkulunkulu yedwa njengomunye wakho yedwa wayengaba kanjani nguyise wakhe uqobo na, niyabo? Niyabo angebe nguyise wakhe uqobo futhi uma wayenomunye uyise ngaphandle kukaMoya oNgcwele futhi uma uNkulunkulu eyindoda umuntu khona ke uyimoya ongcwele wonguyise uNkulunkulu unguyise umathe wokuqala ngakho manje ke wayengumntwana ozale ngaphandle komshado, niyabo? Ngakho ayikho enye indlela ongakwenza ngayo wena kuyiphutha kokubili. ngokunkulunkulu ebonakaliswa enyameni yendodana yakhe enokudala nabo manje lokho ngokuthi uNkulunkulu wadala indodana futhi uma nina bali bekade likanithi ubudodana obuphakade nilithathaphi igama elinjalo na akunamqondo kimi angaba kanjani ngophakade futhi abe yindodana na indodana yinto ezelweyo kungaba kanjani ngophakade na okuphakade akuzange kuqala akupheli neze ngakho kwakungala kanjani ngubudodana obuphakade na ohe uma lamahlelo lingazizange izinto zaba mathizethize angazi ukuthi lenzeni akumangalisa abantu bengakwazi ukuba nokukholwa abazi ukuthi babe nokukholwa kukumbi kunjalo esikudingayo ifashion enhle endala sibuyele ebhayibhelini kunjalo kunjalo impela kunjalo manje ujesu engumuntu ngokomzimba wayekhathele ekhandlekile manje lele lapho ekhathele amandla ebukile kuye futhi manje ke yena engunkulunkulu wayengenza kuphela oku manje wena uthi wayengabanjani unkulunkulu futhi abe ngumuntu na yabo nansi imfihlakalo yabo emzimbeni wayengumuntu emoyeni wayengunkulunkulu yabo omunye wangibuza wathi manje ke kwenzeka kanjani wayekhuleka kubani ensimini yasegetsemane na ngathi ngizokuphendula kuloko uma uphendula lokho uyakhola ukuthi unomoya ongcwele na yebo ngathi manje ke ukhuleka kubani na ubuphi umukhuleka kuye na uma uzisho ukuthi naye futhi nokho ukhuleka kuye yabo abantu nje bathola nje umqondo omncane othize bese begijima badlebeleke nawo yabo ileyo ndlela okuhamba ngayo
now in spirit he was God Jesus said in St. John
Manje moyeni wayengunkulunkulu uJesu wathi kuJohane ngcwele sithathu niyabo uma indodana yomuntu manje esezulwini nokho emi lapha emhlabeni uma indodana yomuntu manje esezulwini ubunga kuphendula kanjani lokho na niyabo wathi wayesezulwini ngaleyo nkathi futhi lapha wayemhlabeni niyabo oh hey Yabo lokho wadingeka abe ngunkulunkulu osezindaweni zonke yabo impela ukhona ndawo zonke wazi yonke imicabango ngokuba ngowazi konke azi izinto zonke angaba sezindaweni zonke yabo ngakho manje siyamthola azi ukuthi wayenomsebenzi omkhulu omhlalele ngosuku olulandelayo wayekadara futhi ekadara kwakunohlanga indoda eyayilahlekele inkondo yayo futhi yayiphandle lapho ihlala phakathi kodeven futhi izisika indoda ehluphekayo eyayingenakubiza usizo lwayo uqobo futhi manje sitshela ukuthi usendleleni yakhe laphaya ngikholwa ukuthi wayazi konke ngakho ubaba wayemthumele laphaya wayekwazi futhi manje ekhathele futhi ekhandlekile ubuyele muva futhi uthatha leli thuba lokuphumula okuncane umkhumbi usawela ulwane usuku olukhulu mhlawumbe cishe ngalesi sikhathi kusihlwa noma kamuvanyana bawela ulwandle manje ngenkathi ujesu esabuyela ngasemuva ngemuva endaweni engemuva emkhumbi mhlawumbe wangena ekameleni elincane emuva lapho wayesecambalala esicameleni futhi esalele lapho ephumule abafundi bacabanga manje uhambo lwethu losuku seluphelile noma umsebenzi wethu ungayi manje sijalo umsebenzi wethu onqunyiweyo kanjalo njalo asiqale nje sidonse sikebhe ukuthi nje akufani nabafundi namhlanje emva kokuba evuselele siphelile futhi siyazi sonke ukuthi siphelile ningavele nje nikuxazulule lokho isiphelile imvuselele enkulu esibe nayo siyathokoza nje Ngakho isiphelile ngayike indoda ayibuyele wandleni layo uqobo nanoma yini okunye ukuba ithathe ibuyele emsebenzini wayo mdala futhi nanoma yini eyenzayo futhi izitshela ukuthi bakwenza lokho uJesu esathathe ukuphumula okuncane Kuma nje kufanele ukuthi baqale ukujabula phezulu kwemisebenzi ababebona yenza futhi bekuxoxisana oh ngithanda ucabanga ngakho ngaleyo ndlela ukuthi abejabula phezulu emvuselela ababekade benayo ngalolo suku yazi ukuthi abafundi bakhe manje nje uma uya ekhaya uma inkosi uJesu ihlangana nathi kulo suku futhi izokwenza into ethize eqhamile into efana naleyo eyenzile izolo busuku yenza bafo ngothi ukuba basukume futhi bahambe nezinto ezehlukene yabo manje uma ngingenza lokho noma umunye athola ukusindiswa noma enye into khona uyoya ekhaya futhi mhlawumbe nenekazi nomyeni walo abantwana noma kanjalo njalo bayohlala phansi futhi baxoxe ngakho yilokho laba bafundi ngiyakhona babekwenza babexoxa ngalokho ababekubona kwenziwo bafanele ukuthi babekade bejabula ngakho futhi bafanele ukuthi babexoxe ngezenzo zakhe ukuthi wayenjani wayezenze wafakaza ukuthi wayeyizwi likankulunkulu elithenjisiwe.
The Messiah, he had proved to them by his acts, by his words.
Manje uMesiya wayefakazisile ukuba ngezenzo zakhe ngezwi lakhe ngokwenza kwakhe ukuthi wayengocotshiweyo. Manje igama cotshiwe noma igama Kristu lisho cotshiweyo. Ngakho-ke kwakubakhona oyedwa ogcotshiwe phezu kwabo bonke abaprofethi ngokuba abaprofethi babe nengxenye kankulunkulu kodwa yena wayenokugcwala kukankulunkulu yabo. Manje ngakho umuntu wayengaba nje nengxenye, yena wayenokugcwala kobunkulunkulu ngokomzimba. Manje babexoxa nokuthi wafakaziseka kanjani ukuthi wayenguwe ngoba ngezi ababazi ngalo futhi bamuzwe kuthaza wafakazi isa kubo ukuthi wayekubani. Oh, ingxoxo enkulu kangaka efanele ukuthi yayikade phakathi kwalabo bafundi. Umuye wabo wayengathi awu manje ke siyazi senelisekile siyakhola ukuthi uyilo Mesiya. Manje yabo babecabanga ukuthi wayengakuqondi wayesemuve engcenyeni engemuve emkhulu. Ngakho bathi ufanele siyazi ukuthi ufanele ukuba ngumfundi, ufanele ukuba ngumesiya ocotshiwe.
Then they must discuss the attitudes of the people.
Manje ke bafanele ukuthi baxoxe ngezimo zokuziphatha kwabantu. Manje bafanele ukuthi basho into enjengale. Uma singabona lokho nonke singabantu abakufundile thina badobe basuka ekhibikazini lapha futhi singabona ukuthi sazi futhi sifunde imibhalo yethu futhi sazi ukuthi usenela ngokuphelele leso sithombe futhi siyazi ukuthi ungokho nje uNkulunkulu ukuthi uyilo Mesiya. Kungani zihlakaniphi zingena kukubona na? Yini indaba ngabo ukuthi abakuboni? Baxoxa ngezimo zokuziphatha abanye babo abanye abantu bakholwa abanye abakholwanga. Ngani iyafana njengoba kunjalo namhlanje, abanye abantu bayomkholwa namhlanje abanye abamkholwa, kodwa yena nokho akumshintshi nakancuku usafana akumshintshi. Abanye abantu ngalolo suku mhlawumbe ingxoxo yabo yayithe ifani nalokhu niyazi nikhulume nesikejane sabantu ezansi lapho namhlanje ngenkathi siwaphendula onhlanzi wandisa izinkwa nezinhlanzi. Ngayikhuluma nabake babo basebethi lokho bekungebe lutho lunge kodwa uJehova, ngokuba uJehova wayenguye wanisa izinkwa ziphume emazulwini ziya kubantwana bakwa-Israyeli. Basebethi akungaze kukhulume umuntu njengalo. Ngani lo muntu uzofanele ukuba ngumesiya? Ngoba siyazi umesiya ngumprofethi futhi noma yini ayishoyo izwi likankulunkulu linaye futhi noma yini ayishoyo izofanele yenzeke futhi lo muntu uyilo Mesiya ngoba noma yini ayishoyo iyenzeka. Amen. Ngiyakuthanda lokho, yena sizizathu kunethemba elingaka kulokhu ngoba yilokhu akusho futhi kuzakwenzeka kunjalo. Yena wazi leli yizwi layo noma yini ayishoyo izokwenzeka odlula wonke amazulu omhlaba kodwa izwi lami alisoze.
Some of them took the negative sign.
Kwazi ukuthi ke abanye babo bathatha ngothi eliphikisayo. Bona abangakholwayo bathi lo muntu kuphela ungumbhulu. Manje lo muntu ngeze lutho. Siyazi ukuthi kuphela ungumbhulu. Manje babazi ukuthi wayenempilo eyifihlakalo ngoba wayekazi ukubuka ngqo enhlizweni yabantu futhi abatshele impela ukuthi babenzani, ukuthi babekade benzeni, ukuthi yayeyini izinkathazo izenzo zabo nokuthi kwakuzokwenzekani futhi akuzange kwahluleka kwenzeka impela ngaleyo ndlela futhi nalowo kungaba nguNkulunkulu kuphela. Manje akukho isalusi noma umbhulu akafika athi kuqagela kancanyana futhi akwenze into enguhafu no devil noma ubani yakwazi lokho. Ngakho ibonanga isalusi noma umbhulu phandle lapho yenze izwi likaNkulunkulu libonakaliswe lutho nhlobo abakwenzi lokho bachaza ukukele ndawo ndawo bethatha umnikelo ndawo ndawo ukulidukiza kunjalo futhi baphila noma yiluphi uhlobo lokuphila. Lo muntu wakhakazisa ukuthi wayengumesiya niyabo imimoya emibili isondelele kakhulu ndawonye ngangokuthi iyodikisa nabakhethiwe impela uma kwakunokwenzeka kodwa uma bekhethiwe awuyi kubadukisa niyabo kodwa usondelene kakhulu ndawonye futhi ikakhulukazi ngalezi zinsuku zokugcina uJesu wethembisa ukuthi yoba njalo imimoya emibili nokuthi kanjani lona olunye uhlangothi ichezuke kude le macala amabili la bayothi ngqu lapho kungafinyeleleki khona lapho iphe khona iphezulu ngqo lapho nosathane hayi umuntu othize owanga izingane futhi angcwaba abafileyo futhi yaphathe ummeso omncane. Kodwa umuntu othize nekebe banjwa ngezandla zombili enhla ngqo ekhalelelebi yilowo-ke niyabo yileyo nto ebalulekile yilapho kushisa kwempu kukhona yilapho isitha sima khona futhi emuva le awu abakuqapheli niyabo anitholi ihlazo akukho lutho luzayo nje dokotela usibanibani sijabula ngempela kukubona fundisi mhlonisha wethu mfowethu dokotela usibanibani fata okugcwele wobuNkulunkulu niyabo hohe kodwa uma usenhla lapho lo Belzebul obudala lo devel lo mzenzisi akalutho kodwa ukudevel uqala ukuqobisana ngaso sonke isikhathi yebo mnumzane niyabo lapha ebikho futhi bazi kaloko lalilapho lelozi liqinisekiswa lafakaziswa ukuthi lalilapho futhi ngakho khona niyazi kungahle ukuba kwakunguJohane osemncane owayengakabi nayo inhliziyo yakhe esezibazibazi ngeningi kakhulu isayensi yezenkolo kufanele ukuthi washe into enjengale. Ucabangeni khona labo emkhunjini lona kodwa yizwi likaJehova ukuthi uyinceku kaJehova kuye uthokozile ukhona lapha emkhunjini kanye nathi ukuzizwa uphephe kanjepho. Kuba thina kulowo busuku kuphela besingabamba lowo mbono yena impela uJehova wenza amazulu nomhlaba kulesi sitsha sethu esincane ngqo sisakwenza kunamandla kwesizotho sempilo ngokuba uMoya oNgcwele kuJehova esimboyeni sikaboya kini niyabo uNkulunkulu uMoya oNgcwele uNkulunkulu uqobo lwakhe kini uJesu wathi ngalolo suku niyakukwazi ukuthi ngikubaba ubaba kimi mina nani kimi. Manje ke uNkulunkulu konke lokho uNkulunkulu ayikho wakuthulelela kuJesu nakho konke lokho uJesu ayayikho wakuthulilela ebandleni lakhe wazehlukanisa lelo nkobo ngosuku lwePentecoste leyo nto yomlili yehla futhi yaziphumela yona enkazimulo yeShekhina wase eyibeka kwaba ehlukeneyo izilimi zomlilo kwabonakala phezu kwalowo nalowo uMoya oNgcwele uNkulunkulu ezikhomba yena uqobo ezidalweni ezingabantu. Amen. Ngikhuluma ngobuso obakalisayo ukuthi umnandi kanjani umsindo na kungukuphepha kunjepho sizize siphephe kanjani ukwazi ukuthi uma sishayela emigwaqeni emikhulu noma ngabe yini esiyenzayo lowo Jesu lele emkhunjini. Amen. No, ongeza noma yisiphi isimangaliso angeza noma yini afune yenziwe uyayenza futhi ngokuphelele uzikhomba yena uqobo usasikebheni sethu esincane njengoba sigwedla kunamandla kwesizotho sempilo uyafana njengoba wenjalo leyo nkathi unjalo namanje ubuza kwakuphepha unjepho sizagwedla amazi empilo azengeziswayo ngenkathi lomel johnson umculeni ekho ngikhona mncane ozesweet ecula uma sekuyiwona umfula wasejodani cabangani nje uma usufika ezansi lapha emfuleni uyaba lapho angikukuyeka angikukushiya izithembi zazinjepho ukugwedla la manzi azanyazanyiswayo Ngabe yini ethi ayifani nathi namhlanje Ngabe bafundi phandle lapho kulowo mgumbi ngalobo busuku Eva evuselelo wayezitika ngemiphumela Manje mhlawumbe phakathi kwemvuselelo manje sibheke kunye kushukuma lapho kuzofanele kube nene thize yenzeka manje eyoqoqela ibandla ndawonye Kuzatika kube noluyo njengoba lokucindezela uNkulunkulu njalo kwenza ngaleyo ndlela ukugijimisa abantu bakhe babe ndawonye Ngikholwa ukuthi sekuvele kuyabunjwa okuyovalela ngaphandle yonke into engayikuvumelana nawo futhi khona ke kuzokugijimisa ibandla libe ndawonye Futhi silindele lokho kuba kwenzeke futhi siphila ngemiphumela evuselele enkulu esisanda kuyedlula nje futhi uphumule wayephumule ngaleyo nkathi njengoba yenza ngenkathi eseqede umsebenzi wakhe kuGenesise ibhayibheli lathi futhi ngosuku lwesikhombisa uNkulunkulu waphumula kuyo yonke imisebenzi yakhe futhi manje uJesu wayeseluqedile lolo suku futhi wayephumule emisebenzini ayeyenze ngalolo suku ephumule ngo umsebenzi kulu ngokuthi axaxa ukuba awuqale kusaza niyabo ethatha ukuphumula kuncane futhi lokho engicabanga ukuthi uyakwenza manje ukushukuma kuka phakathi kwabantu awukwazi ukubona umdlandla lokho kanye sibe nawo cishe ishumi noma iminyaka eyishumi nahlala edlula ngenkathi imvuselelo iqala enye yezimvuselelo ezithathe isikhathi eside kunazo zonke sake zabe nazo nomlando ukhombisa kuphela ukuthi imvuselelo ihlala kuphela kungeqa eminyakeni emithathu kakhulu impela futhi sibe neyodwa ngalolu suku lokugcina manje cishe iminyaka eyishumi nanhlanu leyo milile evuselelo yashaya ezweni lonke kodwa manje ibonakala iphumule siyambangala ngayinye inceke ecaliswa ngomoya futhi ibheka phezulu nkosi jesu ngiyazi ukuthi ikhole into ezokwenzeka ngizomfutha uza ngiyakuthanda nkosi futhi manje ngingifuna kubona wena ngokuthula nkosi sisize silinde wena lokho ukuthi nje akube ngendlela isimo sokuziphatha esiyiyo leyo ndlela labo bafundi bexoxa ngalokho babekubonile basekuthi-ke khona manje kwavuka inkathazo loku usathana bayikukuvumela uphumule phezu kwayo isikhathi eside impela uma uhamba uyokhuluma ngenkosi ujesu nangemisebenzi yakhe uzoba khona lapho ukuphazamisa lokho yasayivukake inkathazo khona manjalo umkhumbi uqale kungidangazela oseyeliba phephuka izigwedlo zephuka namanzi agcwala phama isikebe inkathazo isiseduze niyabo kwenzeka basinge Oga mathemba kusinda lalingasekho nakubaba bembonile enze izinto eziningi kakhulu uma sekugadle inkathazo bakhohlwa yikho konke ngakho manje ngifuna ukunibuza ukuthize njengomfowenu leso akuthi yini akube isimo sokuziphatha kwabantu namhlanje na sizoze esenteni laba futhi simemeze futhi sidumise unkulunkulu ngenkathi abafowethu kanjalo njalo bekhuluma izwi futhi zingazizo ezithembisa sivele nje zidumise unkulunkulu ngalokho akwenzile silalele ubufakazi balawo ethu ngangiyipumputha amehla ami ayephuphuthekile manje sengiyabona omunye athi udokotela wayesengide lile ngiyo mtavuza futhi amavikini amabili noma izinsuku ezimbili noma okunye kwakungekho nalinge ichashaza lomtavuza lokho sekube isikhathi eside sedlule abasawutholi namanje ngalala ngiboshelwe ezihlalweni esinamasonto ngikhubazekile ngihamba kahle kanjenganoma yimuphi umuntu sizwa lezi zimfakazo kodwa njengakho nje angeke ugadle endlini yethu encane kanye khona-ke sikhohlwa yikho konke leyo nkazimulo esikade siyijabulele zonke lezo zinto ezinkulu wo sekuyithi manje niyabo lezo zinto zenzeka ngenhloso zenzeka kuba zikuvivinye
that we can't remedy.
Manje ikathazo esingeke sayilapha. Ibonakala sengathi uDokotela ngeke ayilaphe. Futhi ayiko into engelapha. Bazama ukudonsa sebabo, waphephuka. Bazama izikwenze zabo, zephuka. Bagijimela kwiphakathi nomkhumbi. Wagcwala phamani yabo. Isathane wayezimisele ukubathatha. Manje wayecabanga ukuthi uJesu wayemlalisile. Ekuthelile kubo. Futhi manje ke wayengathi nyelele angene kubo. Manje ileyo ndlela kungayo namhlanje. Uma usathane ethola ithubo, nangeza. Niyabo? Futhi uya kuthi kwakela athi yiko into ongayenza. Sekuqhubekile. Ubani na? Asina lutho lokugula kwemizwa. Asina lutho ukwenza inkathazo zengqondo. Qhabo, singenze lutho. Isifo samathambo, qhabo, akukho esingakwenza ngalokho. Mhlawumbezi kakunika ukuthi ikholisoni nalokho kuyokubulala. Ngakho, asina lutho kwazo. Ilukhomiya isifo sokuphelela igazi. Akukho esingakwenza ngaso. Yebo, manje ke, uthola yonke inkathazo. Bukani, bukani muva. Akayiphilisanga yini ilukhomiya isifo sokuphelela igazi na? Akawuphilisanga yini ukujabuza na? Akenzanga yini yonke into ngokufanele na? Akaligcinanga yini izwi lakhe na? Yebo, sithola ukuba sekhathazweni uma kushaya umkhumbi wethu omncane. Leli xolo elincane esigodla kulo luyichoboka empeleni. Ligcwala phama okungabaza izwe. Qaphelani, inkathazo babengenakuyelapha. Sekungena kwesaba-ke njengoba kunjalo nje manje. Njengoba sinokwesaba ezinkathazweni zikazwelonke. Sinokwesaba ezinkathazweni zamabandla. Sinokwesaba macala onke, ndawo zonke.
Now we say, well now.
Manje, singenza ningakho na. Ukuba kuphela besingakhumbula ukuthi usemkhumbini. Niyabo? Wena uthi, kodwa ngabe? Yebo, ngabe usemkhunjini na? Lapha, lona nguye. Ekuqaleni, wayekhona ulizwi. Ulizwi wayekuNkulunkulu. Ulizwi wayenguNkulunkulu. Nezwi liyilo izona namuhla laphakade. Kusaloko kuyikho nje ukuthi thathaleli lize lapho lingumuthi liyikhambi lakho konke ukulahlekelwa impilo namandla liyikhambi lawonke mdlavuza liyikhambi lazo zonke izifo ezincane lingunkulunkulu ebonakalisa ezwini izwi lingunkulunkulu uJesu wathi limbewu imbewu itshalo otobele lufanele umhlabathi iyokhula impela ibe yilokho eyikho nazo zonke izithembiso so ziyovezwa sikhokheka konke ngabe sazi ukuthi usemkhunjini babefanele bazi ukuthi wayazi ukuthi leyo nto yayiza kwenzeka niyakukholwa lakhona impela wayekwazi wayazi sonke isikhathi wakuza kwenza ngani na wakwenza kuphela ukufakazisa ukuhlola ukukholwa kwabo futhi ngezinye izikhathi wenza into efanayo yenzela wena nami uvumele izinto ezenzeka ukubona nje ukuthi sizokwenzani ngakho niyakukholwa lakhona umbhalo washo ukuthi yonke indodana eza kuNkulunkulu imele ivivinywe layo ihlolwe usathane uyokwenza ufakazise lonke intshi lomhlabathi othi ngowakho impela uyokwenza ngakho ngezinye izikhathi uNkulunkulu uvumela lezo zinto zenzeke manje akumlali bonke baxuxuma onke abathemba lalingasekho umkhumbi wabo woseyini babo ababevame ukugwedla ngawo kwaze kungasekho izigwedlo ababekade kade bedonsa ngazo zephuka amakakasu aketula futhi atshekise isigebhe kanjalo njalo wonke abathemba lalingasekho futhi nokona bomgolo lomkhunjini wayelowo wayekade efakazisile ukuthi wayengumdala amazulu nomhlaba amen wayefakazisile ukuthi wayeyini ngezibonakalisa nezimanga ukuthi uNkulunkulu wayethathe izwi lakhe ayethe uMesiya wakhe uyozenza futhi wayelithekile lo muntu ukuthi wayengumesiya wakhe futhi wayelele nje ngemuva lomkhumbi ukusuka kubo futhi nokho babesaba lokufa udumo ngizizwa nje ngiye nicabanga ukuthi ngiyikho ngimnika ngigcwele awu manje qabelani ngenkathi ngiyazi ukuthi lokho kuzwakali kufana kakhulu nomfundisi wasesontweni kodwa kungeza ngizizwe ngikathi ukukusho noma kanjani nebo
notice
Ngakho qaphelani lapho usizo lwabo lalulele khona lapho futhi base bekhohlwe yikho konke ngalo uJesu wayefakazile ukuthi unguye impela uNkulunkulu okwazi ukudala izinkwa usuku ngaphambi kwalokho usuku olufanayo udala izinhlanzi wafakazisa ukuthi wayengumdali futhi babesalokhu bemangala uJesu wathi uma ngingazenzi lezo zinto ezilotshwe ngami khona-ke ningangikholwa kodwa uma ngenze lezo zinto ezilotshwe ngami ziyafakaza futhi ziyanitshela ukuthi ngingubani ohe uma uzisho ukuthi umkristu ibhayibheli lapha likutshela ukuthi umkristu fanele abe njani uMarko 16 uzokutshela ukuthi ngabo yikhola noma qha uyabo uyakutshela ukuthi ufanele ube yini ujesu wathi ngimuphi kini ongangilahla ngesono na isono ngokungakholwa uma ngingafakazisa khona impela ngini engifanele ukuba yikho noma yisiphi izithunywa ezikhulu njengalezo sitshela thina ngaphambili ebhayibhelini njalo singajola indawo yakhe ebhalweni yingalesi sizathu umoya ongcwele namhlanje utshelwa thina ngaphambili ephephelini futhi siyazi ukuthi ulapha futhi sikwazi ngombhalo ukuqinisekiswa kokuthi uyini sibonile ukuthi wasebenza kanjani ekuqaleni sibonile ukuthi wasebenza kanjani kukristu siyabona ukuthi usebenza kanjani namhlanje niyabo siyazi ukuthi ungumoya ongcwele noma qha ngoba ubonakalisa futhi uqinisekise izwi likaNkulunkulu ulenze liphile manje yiyo efakaza ngami felani imibhalo iyanitshela ukuthi ngikubani babefanele bakwazi lokho wayengunkulunkulu efanayo wakwazi ukudala izinkwa wadala futhi imimoya namagagasi impela akasiyo nje ingxenye kankulunkulu ungunkulunkulu wonke wadala imimoya namagagasi uma ezinye izinto zadingeka zimlalele futhi wayengumdali imimoya namagagasi bekungemlalele futhi na amen qabelani azikhumbule wadala namizimba yethu futhi imizimba yethu ayiyike umlalela na amen nigele imicabango yakho kuye nigele impilo yakho kuye nigele ukukhola kwakho kuye bese ubhekisisa ukuthi lowo mzimba ulalela akushoyo uma isityaba futhi ungakwazi ngamkwazi ukuyeka ukuphuza nikela leyo mpilo kuye futhi bekisisa awuzophinde uphuze uma ungumpemi osejwelekile futhi uzame ukukuyeka futhi awukwazi ukukwenza nje nikela lokho kuye bese ubhekisisa ukuthi kwenzekani uzakwenza lo mzimba ubuye uthobele izwi yebo mnumzane kodwa ufanele unikele kuye ufanele umkholo wenze imizimba yethu ilalele intando yakhe futhi niyakukholela khona uma ungumkhristu ufanele wena uthi wenze imizimba yethu ilalele na o ngikholwa ukuthi sinamandla omthetho phezu kwalokho khona-ke awunikezele ngokugcwele ngokuba awusesuye wakho ufile wena uqaba ufile nokuphila kwakho kufihlwe kuNkulunkulu kristu futhi wabekwa uphawu ngomoya ongcwele uzasuka kanjani kulokho na ngicabanga ukuthi sidinga ivuselelo izimpilo zethu zifile imicabango yakho uqobo ucabanga imicabango emsulwa leyo micabango emdala yeze kuhole kucheza ukize ufile kulokho nokuphila kwakho kufihlwe kuNkulunkulu ngokristu futhi kwabeka uphawu ngomoya ongcwele isikhundla sinjepho ukuphepha kunjepho ohe kuze kube nini kuze kube imvuselelo elandelayo na kuze kube usuku lokuhlengwa kwenu kwabase-efesu besine 3 ningamdabukisi umoya ongcwele kankulunkulu enibeke ngayo uphawu kuze kube usuku lokuhlengwa kwenu ukuzisa uphephe kanjepho wazi futhi ubhekisise umoya ongcwele uguqule imvelo yakho usuke kubeni ngumuntu omubi kakhulu amen manje-ke siyazi yazi ukuthi sekudlulile kuFenix ayephileni. Sibona umoya ungcwele phila kithi, ukuphila kwakhe. UPaul wathi, impilo engaka ngayiphila, ngisayiphila. Oh, akusimina kodwa uKristu aphila kini. Lokho-ke, wayesedlulile kuFenix angena ephileni. NoKristu wayephila kuye, ephephe ngokuphelele. UKristu kwakunguye oqondisa umkhumbi. UPaul wathi-ke kanje ahlala thule futhi amlalele. Kabelani, uNkulunkulu uyakwenza imizimba yethu imlalele kakhulu. Ukuthi wathi kuJohane ongcwele esahlukaza sithupha, odla inyama yami, aphuze igazi lami, unokuphila kungune phakade, futhi ngiyakumvusa ngomhla wokuphela. Ngicabangeni, imizimba yethu yalalela uma singasakwazi ukuwulawula, futhi ubuyele ezimpunwini ezigcwele sothuli. UNkulunkulu uyakhuluma kulowo mzimba, futhi uyavuka, futhi ufana noJesu Kristu ovukileyo. Nikhathazeka ngani ngalona na? Uma usezandleni zikaNkulunkulu uyeke uhambe, amen, ngokuba uyawuvuza umhlophela, wethembisa kukwenza. Lokhu isho kanje iNkosi, kulotshiwe ezwini lakhe. Yesabani pho ngalona lomkhumbi omdala omncane na? Ukuwo uma engekho ungasuki kulobu busuku aza kungene. Kuyini iNkosi kuzama ukukwenza ngaphandle kwakhe? Uyocwila ngempela, kodwa ungeke ucwile. Uma ucwila uyobuya akuvuze. Ngakho kwenza mehluko buni na? Ukuphila kuphakade, uNkulunkulu ongenza konke kudaliweke umlalelo. Oh, ngiyalithanda lelo cilo elidala lebandla. Imimoya nabagagazi kulalela intando yakhe. Thula uthi du, thula uthi du. Yonke into izofanele imlalele. Yonke imvelo izofanele imlalele. Ungumdali wemvelo. Amen. Yebakafundi, abafundi bazithola ekugcineni. Kufanele ukuthi kwasa kubo. Emva kokuba sebebonile ukuthi babengenakwenza lutho ngakho. Kufanele ukuthi kwasa kubo. Ake nisho sisesibuyele sibi kabi lapha. Oh, ngizofa ngifuna ukuminza lokhu. Omunye wabo kufanele ukuthi wathi, akeni kancane. Ngabe kuke kwase kimi ukuthi ulele khona lapho na? Lapha kade sixoxa konke ngaye, sifakaza ngaye ngemisebenzi emkhulu, futhi simusha ukuthi uMesiya. Futhi naku khona lapha nathi. Oh, oh, udumo, oh, ukuzizwa unje pho. Sewakacabanga ukuthi wawusesekupheleni kwendlela na? Cishe ezinyangeni eziyisishiyagalombili ezedlule ngenkathi ngibona umbono ekhaya, futhi niyazi ngakho bani umsane sikhathisini na? Ngenkathi ngibona lokho, ngakuza lokho kuqhuma kwenzeka embonweni. Ngabona izingelo eziyisikhombisa ziza zikidumela. Ngalitshela nonke lokhu mhlawumbe ukuphela kwendlela. Ngakumkami futhi ngathi sithathwa lokhu ngakade kube ukuphela kwami. Angazi bangaki oke weze jebuna awu impela niyazi niyabo ngathi uisho kanje iNkosi ukhona into ezokwenzeka ngazi ngaseke ngiya kuwe ngase ngithi mntakwethu ngizokutshela ukuthi ngifune kwenzeni manje uma lokhu kungukuphela kwami uNkulunkulu ukhombise umbono akakutsheli njalo ukuthi kuyini akazange atshele abaprofeti betestamente elidala noma itestamente elisha ukuthi kwakuyini izikhathi eziningi ngaphandle uma wayefuna kuba bazi bavele balo oba phansi nje yabo ngakho kwakungemsebenzi wabo uNkulunkulu enza ukuthize ukuba uNkulunkulu wayengafikanga enkundleni mizuzu eshumi nahlanu ngokunye ukuza ngaphambi kokuba ngisukele libandla ngaba likho lapha kodwa isikhathi esidanyana buzani uFortune Carlson uma iNkosi uNkulunkulu ingakhulumanga kimi emizuzwini eyishumi nanhlanu ngaphambi kokuba ngize lapha ngingasho njalo egameni leNkosi leli bandla ngabe yalimile ezinyanga eziyisithupha kusukela manje beniyohlakazeka njengezimvu kodwa iNkosi uNkulunkulu esiyawinisayo yakhuluma kimi ngingazi neyodwa into ngakho futhi ngiyafika futhi ngatshela uFortune Carlson khona manjalo lapho kwasobuluka futhi kwakulapho manje nangu uFortune Carlson yabo. Oh! Oh, ngijabule kakhulu ukuthi ngesikhathi senkathazo ngisemkhunjini. Amen. Ngibusise kanjani igama lenkosi. Ngibiza sengathi ngabe benginamazwi, benginamagama asathiziswayo ekukhulumeni. Uhlobo oluthize lweze bengingalizwakalisa ukuthi usho ukuthini kithi. Nokho kungaphandle kwezwi. Umprofeti wathi ungumluleki inkosi yokuthula, uNkulunkulu onamandla uyise ongena phakade. Waseke phelela ngamazwi wathi uyisimangaliso. Wayengazalazi ezike izinqe engamnika zona. Umluleki inkosi yokuthula, uNkulunkulu onamandla uyise ongena phakade ngesimangaliso. Amen. Simdumisa kakhulu kangako inkosi uNkulunkulu Jehova onamandla. Phakathi kokukhonza izithombe, phakathi kobuze beze, phakathi kwazo zonke izinhlobo zokudideka nokuxova, sisalokhu sinaye ebukhunjini. Oh, ngalolo suku lawe izikole zingazi ukuthi ziye kabi. Oh, ngijabula kanjani ukwazi ukuthi lo Nkulunkulu efanayo nenkazimulo yaseShekhina efanayo yena izolo namuhla laphakade usemkhunjini. Ngazi ukuthi ngifanele ngibhekane uma ilibala nesikoti sethunzi lokufa. Akumangalisi uDavide amemeza kakhulu, angikusaba kubi ngokuba wena usemkhunjini. Amen. Oh, ukuthi babe kubona kanjani lokhu? Kakhulu ngakokuthi babe bonile, wayengakwazi ukukuzwakalisa konke okwalokho ababe kubonile. Manje kwasa kuba ukuthi wayelele ngoduze nabo. Manje useduzane kakhulu kakhulu kini kunoma wayenjalo ngaleyo nkathi. Kunjalo na?
I'm with you now, but we'll be in you a little while.
Nginani manje kodwa ngiyoba nikini kusezikashana izo lingabe lisengibona. Nokho niyo ngibona nina ngokuba ngiyakuba nani ngibe kini kuze kuke sekupheleni kwezwe. Kodwa uBrenham ngingaphumula ngokuqinisekile kulokhu na? UJesu asho njalo. Ngizokwazi kanjani na? Le misebenzi engiyenzayo mina nani niyakuyenza? Nakho lapho khona niyakukhola na? Kulungile, unguyena izolo namuhla naphakade. Ngicabanga ukuthi sekuyisikhathi lapho kuvela khona inkathazo ukuthi siyasho kulabo bafundi okufanele ukuthi bathi asihambe siyomvusa, asihambe siyombiza, asimbizele enkundleni. Oh, mfowethu othandiweyo, dadewethu othandekayo, ngiyalithanda futhi kumbulani, nginitshele iqiniso. Uma ninenkathazo kulobu busuku, useduze ngqo, angabize enkundleni ngokunyakaza nje kwezindebe zenu. Uzoza enkundleni, amen. Bizelani uJesu enkundleni, vusani uJesu ngokuba sinaye unathi, futhi unguyena izolo namuhla naphakade. Ngabe libonile izwi likaNkulunkulu langokombhalo liqinisekiswa nguye. Kanjalo nathi silibonile futhi wayengelikhulu kubizele kudleni. Wayelele lapho nje lindele bona ukuba bambize. Manje ngiyazibuza ngobusuku ukuthi ngabe kalele yini enhliziyweni yakho ngqo elindele wena ukuba umvuse na? Kunjalo. Ngiyakuthanda lokho. Bantu namhlanje bathi, awu manje ukuba kuphela besingazi futhi siqinisekise. Sileza bethi, lokhu yilokho, nalokhu yilokho, kodwa lokhu yilokho, lokhu yilokho. Manje lokhu yilokho akusho, leli izwi lakhe, yena nezwi lakhe bafane, izwi lakhe malimkhombe. Ile ndlela athi yayingafakazisa ukuthi wayenguNkulunkulu ngenxa yokuthi ibisebenza uNkulunkulu amnikayo. Ona ukuba yenze yenziwa nguye. Uma ngingeza imisebenzi kababa wami khona ke ningangikhola. Niyabo, wamkhomba kanjalo ke. Ukhonjwa kanjalo-ke wena uma uthi umKristu futhi inkomba yomKristu umKristu weBhayibheli ingasetshenziswa kuwe khona-ke ukholo kungalungile niyabo lezi zibonakalisa ziyakubalandela abakholwayo yebo mnumzane abusikho ukuthi mhlawumbe ziyobalandela ziyobalandela kuba kuphela besingaqonde ukuthi ulapha nathi onguyena ezilo namuhla naphakade bhekani mina nginani njalo angisoze nganiyeka angisoze nganishiya nginani kuze kube sekupheleni kwezwe sahluko samashumi amabili nane angisoze ngakuyeka futhi washo futhi angisoze ngakuyeka angisoze ngakushiya bengibheka imibhalo nje bengiyibhale phansi lapha mayelana nakho singaqiniseka kanjani na ngezwi lakhe lifakazisiwe ulinde wena manje ukuba umbizele enkundleni ukuba afakaziswe ngakho masihambe futhi sivuse uKristu ezimpilweni zethu uvuza kanjani uKristu na ngokukholwa izwi lakhe ukukholwa kumletha enkundleni lokho kumletha enkundleni ukukholwa manje-ke bizani yena ukuba aqinise izwi lakhe futhi ningangabazi ngokwesaba ningakwenzi lokho mkholweni nje njengoba kulotshiwe futhi makwenziwe nonkulunkulu uzokufakazisa kini ukuthi uJesu Kristu nguyelezelo namuhla laphakade sikhona unkulunkulu ongena kubona uma umuntu ehambe kulo msamo kulobu busuku nezibazi zezipikile ezandleni zakhe nomaka bameva ukuvudla lapha lo bekungeke kube ngunkulunkulu sibe nokuninga kakhulu kwalokho ngezinsuku zokugcina niyabo awu noma yimubi umzenzisi ubengakwenza lokho niyabo noma yimubi ozifanisa nomuye umkhohlisi ubengakwenza lokho kodwa indlela kuphela omuye okwazi ngayo uJesu ibiyoba ngemisebenzi yakhe nalowo muntu beyozama ukuzenza uJesu futhi uJesu angazi ukubona kulolo hlobo lomzimba size simbone efika kuyabakhona uKristu bamanga bavuka ngezinsuku zokugcina wathi futhi bayobonisa izimanga ezinkulu izibonakalisa ezinkulu kodwa noma kunjalo lokho akusikho ngokuba njengonyazi lukuma empumalanga futhi lukhanya entshonalanga kuya kuba njalo kufika kwendodana yomuntu kodwa sazi kanjani ukuthi unathi ngasibo sini na hhayi ngemiqondo yezihlakaniphi akufakazisi empilweni yabo hhayi ngokuthi ngiyakholwa lokho akukwenzi kuzofanele kube yinto eyenzeka kuwe leyo umoya ongcwele uqobo lwawo lokho ngukuqinisekisa kukankulunkulu futhi uma uthi unomoya ongcwele bese-ke ungalikhola lonke iziphakathi lapha kukhole kungalungile ngomoya onawo umoya ongcwele waloba ibhayibheli futhi angeke athi ngaqambambanga lapho ngangingaqondile lokho hhayi yena uphelele qaphelani ukuthi ukhonjwa kanjani bengaba kanjani na uma ibhayibheli lasho kwabasekholose bokuqala ishumi nanhlanu ukuthi sisi sikhonze unkulunkulu ongena kubona unkulunkulu ongena kubonwa ningiyakukholwa lokho na ngakho-ke lo muntu eza ngabe enemilobo yezipikili nentuthu nekazi neyonke into lokho bekungemeza unkulunkulu sikhonze unkulunkulu ongena kubona ubehlala njalo engengena kubona waze wazikhomba yena uqobo kujesu kristu kunjalo na manje unkulunkulu ongena kubona uzikhomba yena uqobo kuwo niyakubo wena uyithembeli lakhe umzimba wakho uyithembeli likamoya ongcwele umbhalo osho njalo insiya yomlilo umosi ayibonayo yayingeziyo unkulunkulu ongena kubona leyo nsika yomlilo yayiyinkazimulo yeshakini yayimele ukuthi unkulunkulu ongena kubona wayeseduzane ngenkathi ujohane ebhaphathize ujesu indodana kankulunkulu unkulunkulu ongena kubona wehla ngesimo sokukhanya ebumbeke njengejuba ligwedla lehla emoyeni unkulunkulu ongena kubona wakhonjwa enkazimulweni yeshekhina unkulunkulu ofanayo ongena kubona wazikhomba yena okuqoba ensikeni yomlilo inkazimulo yeshekhina ngenkathi benikela ithempeli ngesikhathi sika Solomon ingena futhi yaya itsika emlilo yangena emva kwamakhethini phezu kwendawo engcwele ngcwele inkazimulo yeshekina yakhonjwa manje ngenkathi uPawulu esendleleni yakhe ezansi eye eDamaseko uJesu Kristu ongena kubona wazikhomba yena oqoba uPawulu ngesimo senkazimulo yeshekina ukukhanya okwakhipha lawo mehlo esoni. Amen. Leyo nkazimulo yeshekina efanayo ilapho kulobo busuku okuyiyona izolo namuhla nabhakada imele uNkulunkulu ongena kubonwa eqinisa amazwi akhe ngezibonakaliso ezifanayo athembisa ukuthi zenziwe ubizele enkundleni. Manje ungabizela empilweni yakhe futhi uthi Nkosi Jesu ngiyamthatha, ngithatha wena ezwini lakho, ngiyakholwa ukuthi ulapha, ngiyakholwa ukuthi ulapha kulobu busuku kuba ungisize, ngifuna wena esikepheni sami, ngifuna wena umoya ongcwele omkhulu ukuba uze kimi, ngisekhathazweni, ngiyakhula, ngiyisoni, ngingifuna uze kimi, ngifuna ungisize, ngiyakholwa ukuthi ulele lapho nje, ulindele ukuba mina ngikubize. Futhi ngizobiza wena ngayo yonke inhliziyo yami. Manje sikhonemisa amakhanda ethu sisenza lokho.
Be reverent. Pray like never before. Everybody, stop just a minute and think.
Senibani ngokuzithoba khulekani sengathi anikaze ngaphambilini wonke umuntu imani umzuzu nje futhi licabange ungubani wena na uyini na wavelaphi uyaphi na uma buyizoni phakathi lapha kulobu busuku esingamazi uKristu futhi uthanda kuba yena azongena emkhunjini wakho kulobu busuku futhi akusize wedlule emanzini ezengezanyisiweyo futhi ufuna ukukhunjula emkhulekweni ungaziphakamise isandla sakho na uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise wena 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 macala wonke endlini. Ngikumbule nje manje ngenkathi ngikukhulekela ukuthi nje uzovula inhliziyo yakho yiloko kuphela kukhona kukho vuma nje uthi Nkosi nginephutha ngifuna ngikumbule Nkosi uNkulunkulu uzibonile lezo zandla labo bantu ngiyakhola baba ngingimi lapha phakathi kokuphila nokufa ngawo futhi ngiyaqonda ngosuku lokwahlulelwa ngizodingeka ngiphendule ngalokho engikwenza khona manje futhi ngicelela emkhulekweni bona Nkosi ukuthi inkazimulo kaNkulunkulu enkulu yeshekhina izobonakala kubo leli hora ayisoze yabayeka konke ukuphila kwabo futhi kwehle njalo empilweni kuzo zonke izikhathazo ezincane kwangathi leyo nkazimulo yeshekhina ngaba lapho bazi ukuthi ngabizwa noma nini basho emibhalweni baba ukuthi bakuthathe indlela owawuyiyo futhi bakufake emkhunjini.
Lord Jesus, you are spirit tonight. Here in the form and name of the Holy Spirit.
Nkosi Jesu kumoya kulobu busuku lapha ngisimone igama lika moya ongcwele. Wo uNkulunkulu ngokukholwa sithatha wena njengoba unjalo ungena emkhunjini wethu baba. Sisize uNkulunkulu inkazimulo yeshekhina mayibonakale kithi futhi inikeze ukuthula.
Know nothing else to do, Lord.
Ngazi lutho lunye engingalwenza Nkosi. Kodwa ukusho lokho wakusho. Ngekho ngeza kimi uma ubaba wami ngamtonzi kuqala nakho konke lokho ubaba ngiphe khona kuyakuza kimi. Futhi kusukela emva kwalezi zandla engikholwayo ukuthi beziqotho ukuthi abaphakamisele izandla zabo kuwe ngiyakhuleka Nkosi Jesu manje ke njengenceki yakho ngibanika wena njengezimpawu zalomhlangano lapha eChicago. Ngiyalothebela ukuba ngabe sisabathinta futhi bayimpahla kaNkulunkulu phansi izandla sathane baze bagxile ngokugcwele futhi bazokwazi ukuthi bazibhale kanjani nokuthi bamelane nesitha. Ngiyala isitha ngoJesu Kristu ukuba sidede kubo. Wakati umangwelo thandekayo ngabajaja baholele babhatizweni wamanzi nasebabhatizweni kamangwelo bese ke ubabeka uphawu embusweni kaNkulunkulu kuze kube kufika nokubonakala komzimbo obonakalayo wenkosi uJesu kuhlwitha umlobokazi wakhe.
They are yours, Father. May the great God of the Shekinah glory.
Bangabakho baba kwangathi uNkulunkulu omkhulu ekazimule eShekina ngabanabo manje futhi kuze kube phakade egameni likaJesu Kristu ngiyakuleka. Amen.
Now, just a moment.
Manje umzuzwane nje leyo yinto yokuqala yokwenziwa manje into esibili ukuba yenziwe uma nimemukelile kuzoba ukukufakaza ngokuba ungumpriest omkhulu wokuvuma kwenu. Angena izindiza kuze kuthi kuqala ngokukholwa nimemukele futhi obala nifakaze ukuthi ungumsindisi wenu. Yela uma nizofakaza ngaye lapha niyoba namahloni ngaye lapha uyoba namahloni ngani lapho uma ningena amahloni ngaye lapha khona kuya ngaye kuba namahloni ngani lapho. Ngiyacabanga kuvalelwe kwalo mhlangano ukuthi ngamunye walaba bantu wemukele uKristu njengomsindisi wabo kufanele eze kulo msamo futhi usho ukuthi uNkulunkulu wenzele enhlizweni yakho.
He was wounded for our transgressions.
Manje yalinyaza ngenxa yeziphambeko zethu, yachotshoza ngenxa yokubi bethu, isijeziso sokuthula kwethu sasiphezu kwayo, nangemivimbo yayo siphilisiwe thina. Manje akukho makhanda omkhuleko, abantu sabakhulekela abagulayo ngobuye busuku, kodwa ngizizwa ngicindezelekile ukuba ngenze lokhu. Bangaka abantu abagulayo phakathi lapha, phakamisani izandla zenu, wena ogulayo nodingayo, uNkulunkulu uyakwazi ukuthi ngubani, yiba nokukholwa nje. Manje akunganyakazi muntu kusukela imizuzu yembalo elandelayo. Lela yinto enkulu, inkulu kakhulu. Ngakho uma kukhona ongakholwayo lapha, ungakholela kukho, ngikuphonsela inselelo egameni likaJesu Kristu ukuba uze lapha futhi ukwenze. Uma wazi ngenye indlela ethize ngaphandle kwezwi likaNkulunkulu, nanokuthi lokhu kuyini, izwi likaNkulunkulu, ngifuna kukubona kwenziwa. Manje ke uma ungena kukwenza khona ke kukholwe. Manje makuthi wonke umuntu phakathi lapha abheke ngonga. Apa noma bheke phezulu lokho kungcono ngiyesaba ngizonenakise into ethize ebengingafanele ngininakise njengoPetro uJohane wathi sibheke angikuqondile ngaleyo ndlela masithi masibheke phezulu. Futhi ngizocaphuna umuyo mbhalo ungumpristi omkhulu wokuvuma kwethu siyakwazi lokho kanti futhi ungumpristi omkhulu onokuzwelana nobuthakathaka bethu kunjalo na. Manje ngizopheka futhi ngibone ukuthi ubani ngimbonayo maziyo ngoba nginabanye abantu lapha abahlezi phakathi lapha basethabenakele ezansi ekhaya. Nomunye wabo ngisanda kumkhumbula nje ufika ezansi lapho ngunkosikazi igama lakhe waye nguGriffin ngiyalilibala igama lakhe manje ngudade wethu uRozela lapha yena ndonini abehlezi lapha owayehlula uphuzu waseChicago nenkosi yamphilisa emhlanganweni. Nonke cishe niyamazi uRozela lapha izimishini nouye nokunye uya lapho aya khona ayifakaza uhlule uphuzo oqobo futhi manje ngumkristu othandekayo futhi wabizwa nje inkazimulo yeShekhina efanayo ihlala isikhathi eside nayo ayinjalo uRozela na futhi manje ngigalaza futhi ngiqinisekile kodwa ngicabanga ukuthi ngiyalaza elinenekazi lihlezi lapha khona lapha wesifazane osibili khona lapho nezandla zakhe ziphakeme emlonyeni wakhe kwazi kubiza igama lakhe. Yebo wena awehlele ethabanakele na ngabe ngunkosikazi iBekinpo na kunjalo na yilokho engicabange ukuthi bekuyikho kulungile futhi manje ke kulungile wesifazane usithathe emuva ngunkosikazi wey unkosikazi wale ndoda eyawa yafa esontweni ngolunye usuku inokuhlaselwa inhliziyo futhi yabizwa yabuya phila ihlezi lapha. Ngabe noma ubani wakabona noma ubani owavuse kufeni na uma ningakazi phakamisani izandla zenu ongakaze yabone noma ubani owavuse kufeni sukuma mnumzane wey. ngangishumayela njengamanje nje ngazimulo yeshegina ikhona futhi khona manje lekuhlaselweni inhliziyo amehlo akhe akweqa manje ungavala amehlo akho kodwa ungeke wawakweqa amehlo akho umkakhe lapho ongoweminyaka eminingi unesi orejistiwe wathi azuluka ngenkathi ebamba inhliziyo yakhe futhi wabona ukuthi wayengasekho ngathi uliyisesejameli ngehla ngangikade ngikhuluma ngabeka izandla zami phezu kwakhe ngaze ngizwa ngokuthinta ngambheka phezulu wayesethe kasekho futhi ngazama amehlo akhe ngawabona amehlo akhe indlela ingxenye engemuva lapha ingxenye yesikhumba ibheke emuva kanjalo wayesengesanakushaya kwemithambo kunanoma lona unakho ngathi khozi jesu futhi ufike ekudleni ngabeka izandla zami phezu kwakhe futhi wathi wazama ukukhuluma kothi uBrenham wayentekenteke kakhulu akakwazanga ukuthola futhi nangemile kulobu busuku umkomelo womusa kaNkulunkulu manje lokho ngukuthi okungenani ezinhlanu noma ezisithupha izindaba eziyizo ngempela zokufa ngesinye isikhathi ayisithupha noma amahora ayisishiyagalombili ubuyele emuva ekuphileni ngobukhona bukaJesu Kristu ngomkhuleko angiqinisekile kakhulu ngenelekazi lincane lihlezi lapha ngikholwa ukuthi yilo ngiyakwazi angazi ukuthi ngubani igama lakho kodwa ngiyakwazi kunjalana bese kuthi-ke umfowethu Brown ngikholwa ukuthi kunjalo uma ngingaphosisi ohlezi ngabe lowo ngumfowethu Brown na qhabo angicabangi ukuthi nguye ngiyaxolisa kulungile kumayelana nalokho ngiyakholwa khulekani manje nithi Nkosi Jesu mangithinte ingubo yakho ngumpristi omkhulu futhi ngingiyazi ukuthi umfowethu Brenham ukuthi akangazi angazi lutho ngami kodwa wena uyangazi futhi uma uzongivumela nje ngithinte ingubo yakho ngingifuna kusinda manje khulekani kulowo mkhuleko futhi ngicela uNkulunkulu lokhu Nkosi Jesu futhi ekuvalweni kwalo mhlangano kulobu busuku ukuthi abantu kwangathi zihambe ziphakathi kwesako futhi zingahle zingaqondi kodwa mazazi ukuthi umlayezo uqinisile woze Nkosi Jesu futhi usiphe futhi kwangathi zingazinikela ndawonye ukuthi ongakholwayo noma lamaKristu azelwe kabusha angabona ukuthi kazimule yeshekina kaNkulunkulu lapha manje ikhonjwa yisithombe futhi ngesayensi emabandleni umhlaba jikelele unguwe izolo namuhle naphakade siyakukholwa makuthi Nkosi Jesu ayidungise Nkosi manje uNkulunkulu uzikhombe yena uqobo lapha manje ngikholwa ukuthi lonke kuqinisile manje akutho omunye adabule kulezi zinhla ngapha khona-ke sizongena ngapha bese-ke kuba kanjalo kanjalo ngokuzungeza futhi nje khona ukuthi manje makungayalizi muntu manje hloniphane ngempela manje angisho ukuthi uzokwenza ngithemba ukuthi uzokwenza kodwa uma ezokwenza lokho akuze kuba yini ukuqinisekiswa kwaleli zwi ukuthi nguyena ezalo namuhle laphakade na
then he's identifying himself in his church tonight that he's the same Messiah. If you'll only believe it.
Ngabe lokho nina bantu naze kanjalo ukuthi wayengumesiya kuqaleni na ngakho-ke uzikhomba yena uqobo ebandleni lakhe kulobu busuku ukuthi ungumesiya ofanayo uma kuphela nizokholwa manje khulekani nje ngifanele ngahlukanise indlela eyodwa nginake njalo indlela eyodwa ngibuke abantu nje bese ngibona
yes thanks be to God
ngingi yebo kabonga uNkulunkulu nake egameni likaJesu Kristu ngithatha bonke umoya phakathi lapha babe phansi kokulawula kwami ngikazibule kaNkulunkulu manje niyazi ukuthi lokho kuchazani hloniphani lokho kukhanya kulenga phezu kwesifazane omncane ohlezi emuva ngqo lapha wesifazane osemncane egqoke ingubo ebhinki ukhuleka mayelana nomnyeni wakhe ufubukile hlezi emuva ngqo ngasensikeni uzokukholwa akwembukele noNkulunkulu uzokwenzela lezo zimangaliso uma uzokukholwa Nelegaza lihleze kuceleni kwakho liyamangala ngomyeni walo qhawo ngumfobo ozongenisa izibhedlela kusasa izibhedlela zamasosha abadala uma uzokholwa nawe kuzokusebenzela nawe uma ungakukholwa nansi ndoda ngikhosi ukubusise wemukele nje ungaba nakho okucelayo nansi ndoda ibihlinziwe ngomdlavuza ihlezi kapha uma uzokholwa unkulunkulu uzokusindisa uyakukholwa na mnumzane Wilcox sukuma ngezinyawo zakho yemukela ukuphilisa kwakho mawasezulwini uyazi ngaze ngiyibona indoda empilweni yami kunjalo ungakhathazeki mnumzane ngabe siyizihambi vayizelise isandla sakho komunye nomunye kunjalo kuyini na ngikazimuni eshekhini ujesu kristu nguyena izolo namuhla naphakade inenekazi eliyikhaladi lapha linezibhone siyiqhubu izifo ezinhlobonhlobo nkosikazi banet uyakholwa ukuthi inkosi ujesu izokusindisa na khona ke ungaba nakho amen angikazi ngimbone isifazane empilweni yami inesifuba somoya ohleze muva lapha egula leyo ndoda engibuka ngqo o uma ngingaba inkosi izongitshela ukuthi ubani kunumzane McGill sukuma ume ngezinyawo zakho futhi wemukele ukuphiliswa kwakho egameni likajesu kristu angikaze ngiyibone indoda empilweni yami unkulunkulu somandla yazi munye lapha nansi indoda ngapha inehlule legazi lizokolozela inhliziyo yayo ngqo ihlezi ohlwini olungemuva lapho uyakhona ukuthi unkulunkulu samandla azokuphilisa futhi yakusindisa na yilona kuphela ithembo nalo lokuphila le ndoda ehlezi phansi ngqo lapha ekugcineni ikhulekele indoda esenoway ikhulekele umngane wayo indoda yokuqobo lwayo iphethe igatshazi yeqolo lokho kukubilisile akunjalo na phakamisa isandla sakho yilokho unakho okufanayo mbizeni lapho usebukhunjini niyamkhola na sukumane nime ngezinyawo zenu khona-ke bese nithi nkosi jesu ngizobiza wena manje ngiyakukholwa ngibizela wena enkundleni ngenzela mina uqobo phakamisa sala sakho futhi ngendlela yakho uqobo khalela isidiko sakho nguwe ngugulayo nangu ukhonje ngokufaneleyo yena uqobo uyena ezolo namuhle laphakade uthuma unkulunkulu baba sezulini siza nje manje ngalesi sikhathi sokudinga ngiphosela inselelo usathane ebukhoneni bukajesu kristu okukhonjiweyo ngalamaduku nangalaba bantu sathane ungekwa bababa ujesu kristu uyakukhuza abantu uyakhona ukuthi usemkhunjini ulapha manje inkazimulo yakhe eshekhile iphezu kwethu phuma lapha sisathane ngiwuphonsela inselelo egameni likajesu